Welcome to Made on Monday, and today we bring you a special segment of Made on Monday, and this is called Zama Love. And in this segment, tukumava nkhani zosiyana siyana kuchokera kwa anthu kukamba Zama Love. Ndipo lerolo tufuna noti imveno Zama Love uzo zikakhala kuti zavuta zasokonekera zimayenda bwanji. Ndipo tsiku la lero tindi guest amene timve nkhani yake kuti atuza zotani. Komanso ndikumbutseni kuti nthawe yake tikhala kutenga mafoni pa number yomwe ija mutiimbire timve kuti inunso Zama Love zimunakumana nazo zotani. Panthawe ino ndakulandira se.
Bali zombo ndilandira. Koma kuti ndiziyambira pati ase.
Mphamvu zachepa.
Se mphamvu ndilibe. Pachiyo amene amati nkhongono. Ndilibe nkhongono. Kaya ndafotokoza bwino sindikudziwa.
Zabwino bwino koma no chachitika ndi chani.
Nafika pachapo kuti kuganiza kuti sindingamuphe munthu. Kapena kuganiza kuti sindingadziphendeka. Ndina uno kuti dzidzunza chibwana kwambiri. Mafuna ndingowalangiza kwa alisa amene akuonera. Akuti imva pano. Musadzaganize zopha munthu, musadzaganize zodziphanokha, ndi maganizo achibwana, ndi maganizo osokonekera. Osadzapanga zimenezo. Ngati muzagwisa mchikondi tsiku lina, poti sindidzapangaso. Ndingowazaiwa ngati muzagwisa mchikondi. Osadzaganize zimenezo akazokumudzitsani.
Koma mphavu linazo zoti tipange rekodi.
Let's record.
Fine, man. Let's record, man. Yeah, I'm okay. Let's go. Let's go. Y'all already know. Let's go, man. Okay, let's go.
When I hear love, my regrets. Chima menya mo ye pangani mpens. Daddy see as I'm a friend. Since I pangas. Yes, I used to love to the core. Kazichawanekabo Luxi figures wasechi matenga mom Ntai mene yondu shalandi masteni pado Ndekuti mota olo venue Madalila afrenzo tinari Gwamba ndi press kutandiza na plan Mana woyamba zizwa wachi wili tingani Tikakumana ndi sokoma koma zose tayare Nkakamina chikondi chatu inkaposa nginjale koma One day na muyembila bephone Three missed calls, osa yanka go phone Basi vai kwa friendzone, kamu pate kwa money Chizolo wezi kungo vaya, osa imba zo phone Napeza friendzone, wanga ujali konko Zoda bwisa nkazi wanga na ya nali konko Ndekudizo vala zao zose zidi chapo Pamene nadziwa kuti aza Love, love, love
Vanessa ama kondovela program yanu idaire ndendu kuyankhula ndiwe Vanessa
yo ungapemphela Vanessa andingati yeso ndibwensi lako nditamvawa pesa blessa koma unati nje sinkhani yo pressa wapeza chima muno menya kukwetsa lele mchiwani wabwelo menya kukwetsa nyumba yonse kusesa ngini yonse kutenga pano sisi kuyenda sisatana ana kunyenga na think kupenga Sazandi impila sofoni mpanga Unandi wone takape pa maso pazi nzanga Unandi sauta naonda ndi ma stress baga Dinali bounce unandi sita mawedi mpanga Unandi aluta haso yanga ndi bedi mpanga Olota lila ndiwe galo singo mvele jison Ndupanga drama sindu panga jikondi Sindu panga jikondi
Namfila, ndina mpanga approach tina chila Tupila po koma moyo wa mpila Miendo ya jule waona choku jampila ndingati mundima ndingati ndimusinta ndekana ndiuza sinta 5 pin yako ndikusweka ine kumugwira nkono kunditaye nekugwada yekundiyang'ana maso ndikuseka ndinadziwa kuti ali ndipodalira mwezi umodza nayambo yanga napobalira mwana wake yemwasali mwana wanga yo mkazi wanga nasanduka ala mwanga nzanga anali mahape chala mwamba chichewa chomwe anayuza kuti analanda ntankayikira nankalipira madzana nditayikira nantalikira one time
Summer.